Rookie Mamba on the beats.
Tell that your mommy shop at it, baby. Depend on you, depend on you, depend on you. Game for a chum to check it, baby. Mpaka ufe ni fe tuzikane. Midima tupande mabonde tushuke. Baridi tugende na joto tufuke. Tuishi kwenye ra, msoto na kara. Bata majera na mfisha maradhi kifo. Uwezema kama na kukwaza. Pia domo kuwa wazi mwiko. Kwa mana utakuwa kipaza. Soma neno yangu. Walisema zamani
wahenga henga. Wahenga henga. Wahenga henga.
Walisema zamani
wahenga henga. Wahenga henga. Wahenga henga.
Asa baby shika kule
Kumburu. Sijiwezi kungalo ipake awesi.
Baby baby bo. Sara pita vitu vidogo visikutetemeshe.
Ukatamani Bugatti mina Corolla.
Usiniache pacha utubira kikao. Ukanipa kisogo mi uniyemeshe.
Wakakuficha Masaki nika dorora.
Acha nikukunje mbichi. Nikupe mivu na bichi. Kete makavume bichi. Tufikwe bevisiki. Namfisha maradhi kifo. Uwezema kama na kukwaza. Pia domo kuwa wazi mwiko. Kwa mana utakuwa kipaza. Ila soma neno yangu. Walisema zamani
wahenga henga. Wahenga henga. Wahenga henga.
Walisema zamani.
Kakule kumoro sijiwezi kungalo ipake awesi.